inkastoo wadankiisa waayay dambe xiriir dhow la lahaa Ruushka haddana madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay go'aanka ay dawladda Ruushka ku aqoonsatay laba deegaan oo ka mid ah Ukraine oo kala ah Donetsk iyo Luhansk iyadoo markaasi uu aqoonsatay inay tahay qayb ka mid ah dalkaasi Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay dalka Turkiga Hussein Barre Aden ayaa noo soo jeedinaya
madaxweyne Erdogan oo la hadlayay warfidiyanka ayaa waxa la aqbali karin uu ku tilmaamay aqoonsiga Ruushka ee labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine isagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah Turkiga ayaa si xooggan u taageeray Ukraine isagoo xitaa ka iibiyay Kiev diyaaradihii ugu dambeeyay ee militariga inkastoo ay ka soo horjeesteen Ruushku bishii Oktoobar ee la soo dhaafay fayadu hadlay Kremlinka ayaa ka digay in hubka joogtada ah ee uu Turkigu ka iibiyay Ukraine uu khatar gelinayo xasiloonida gobolka siyaasadda gardarrada ah ee sii kordhisa ee Ruushka ee gobolka Badda Madow ee ay wadaagaan ayaa walaac ka abuuraya dalkaasi Turkiga waxaa sidaasi sheegay brofesorka xiriirka caalamiga ah Mustafa Aydin oo ka tirsan jaamacadda Kadir Has ee magaalada Istanbul
until few years ago Turkey had the most powerful navy in the Black Sea after the end of the Cold War but now Russia has surpassed
ilaa dhowr sano Turkigu waxa uu lahaa ciidamada badda ee ugu awoodda badan Badda Madow dagaalkii qaboobaha kadib laakiin hadda Ruushku wuu dhaafay gaar ahaan militariga Ruushka ma aha oo keliya Crimea laakiin guud ahaan gobolka Badda Madow ee Armaaniya ilaa iyo Waqooyiga ilaa xadka Ukraine ma aha Turkiga oo keliya balse dhammaan wadamada NATO waxay gelinayaan boos difaac
Ukrainian border it puts not only Turkey but all the NATO countries also in a defensive position
madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sanadihii ugu dambeeyay xiriir dhow la sameeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isagoo ka soo bilaabay iskaashiga Suuriya ilaa ganacsi iyo maalgashi asli Aydin Tashbash oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha Yurub ayaa sheegtay in xiriirka Moscow uu meel adag geliyay Anqara
Russians hold way too many cards. They hold the card of refugees in Syria. One sortie from a Russian fighter jet could get people in Syria panic and run to the Turkish border. They hold the national...
Rushku wuxuu haystaa kaarar badan. Wuxuu haystaan kaarka qaxootiga Suuriya. Hal nooc oo ka mid ah diyaaradaha dagaalka oo Rushku leeyahay ayaa dadka Suuriya ku keeni kara argagax oo ay u cararaan xadka. Wuxuu haystaan kaarka gaaska dabiiciga ah. Turkigu bartamaha jiilaalka wuxuu u baahan yahay gaaska Ruushka. Ruushkuna waxay maalgeliyeen kaabayaasha muhiimka ah ee Turkiga. Waxa ay dhisayaan nukliyeerkii ugu horeeyay ee Turkiga.
Falanqeeyaasha ayaa tilmaamay in ku tiirsanaanta Turkiga ee dhoofinta tamarta Ruushka iyo iskaashiga Suuriya ay la macno tahay in Erdogan uu si taxadar leh ula dhaqmi doono Ruushka. Intaa waxaa dheer, Ruushka waxa uu soo diraa Turkiga tirada ugu badan ee dalxiisayaasha ah. isagoo kor u qaadaya qaybta dalxiiska ee muhiimka ah taasi oo Turkigu uu ka helo lacag adag oo muhiim u ah dhaqaalaha dalkaasi Attila Yeşilda oo ah faranqeeye ka tirsan Global Source Partners ayaa ka digay in dhaqaalaha Turkigu uu la halgamayo sidii uu uga soo kasban lahaa amaba uga soo kaban lahaa burburka lacagta sanadkii hore iyo in Turkigu uu si gaar ah ugu nugul yahay argoosi kasta oo kaga yimaada Ruushka
If the currency weakens once more, obviously it will immediately pass through to inflation. Then inflation would shoot up towards hyperinflationary levels, which is unstable.
Haddii lacagta Turkigu ay si xad u daciifto, waxay isla markiiba u gudbi doontaa seer bararka. Seer bararkuna waxa uu gaari karaa ilaa heer aad u sarreeya.
Fayeenta madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin oo wareysi siiyay wargeyska Daily Welt ee ka soo baxa dalka Jarmalka toddobaadkii hore ayaa dhaleeceeyay cunaqabateynta la saaray Ruushka isagoo sheegay inaysan faa'iido lahayn Turkiga ayaa si adag uga soo horjeestay tallaabooyin hore oo dhaqaale oo ka dhan ah dalka Ruushka
warbixintii wariyaha VOA da Dorian Jones Xuseen Barre Aden ayaa nala socodsiinayay